Nise brand new
Westside Music Block.
Canada just your promotion. Mr. Wiseman, Vanilla and Dana Vida. A pile is so in the team. Tule.
Love we are men and so could pass away. Yes, I love my love. We are men and so could pass away, baby.
Nyani na nisaka singa munengo. Esi wena na kupumele la devo. Nina alusako na nava malevo wena. Mane mwona mwopondo kapwena kama labu yetuna.
Avu ya mene nezo kupasa na baby.
Tulea.